Sijui unijui my guy. Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Just know him tani ngori. Therefore uwezi changia story. Just know him tani ngori.
Okay.
Therefore uwezi changia story.
Washa idozi nja na stova ina kitumbu ya medoze bar. Blues killer saka yudia drug bar. Solution 2 ilikuwa ni drug bar. Basi drop bars. Kuna friends wangu close, I say wali drop shule. Kuna face flani wali wa drop bure. Pata roulettes, ni mnajua bata bullets. Kama ni fortune, ni meipata bure. Unaongea mlango aje na misi bishi. Unaongeza mchuzi kwa story kwa na dishi. Vitu nimefanya tundo niweze ishi. Au nijui na ni just leave me.
Sikujui unijui my guy. Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Just know him tani ngori. Therefore uwezi changia story. Just know him tani ngori. Therefore uwezi changia story.
Siku mkosea na nilisema sorry. That's where uwezi changia story. Nimedunga black juu chini na wanasema nini. Yangu sio easy ubani na majini. Kalesa highway na kaa nimechizi. Nimetoka fa uwezi nikanja na uli. Nikiwa kales bado lefili ni bully. We ni badi mipia sim rahisi. Unijui, you only know my naji. Tofauti ya crop top na bui bui. Another man's food na yangu ni ya warubi. Usibanje tena juu, unijui.
Sikujui, unijui my guy.
Therefore uwezi changia story.
Kiatu nimedunga, you can never walk a mile in my life.
Therefore uwezi changia story. Just know him tani ngori. Therefore uwezi changia story. Just know him tani ngori.
And if I die today, tell my mama I was a dreamer. Lakini circumstances ilifanya nikaharibu jina. Now I pray my soul survives. Siku moja nirudi home. Now I pray my soul survives. Siku moja nirudi home. Nirudi home.